yɛmhyehyɛ wɔ hɔ paa but yɛsi yɛyɛ peace officers yɛku no mu kɔdodo ɛma no koraa mpo ayɛ ready sɛ ɔmobɛyɛ demonstration me na mepa wɔ m sɛ wo ɛnneɛma atade a policefoɔ de yɛ adwuma ɛni hɔ ɔmo cars bebree asɛe ɔmonni bi ɔmonni cars accommodation no police yɛ kwandansɛe mu yɛ kwanda mu papapapapapa hwɛ meba ketewa last bon ɛbisa me nano sɛ ei nti obi na akɔ yi a ɔmaeɛ nti sɛ dada nso so kɔ ɛ pa ɔmma ne papa nkɔ ayi 6 years mama ti na kora mpo no a wobɔ ne din tetea no ɔno nso kora ne yɛm hyehye no meyɛm ɛhyehye no ɛfiri sɛ ne kunu ɔno ne the police figure the head sesei no a yɛakum nkɔlaa bɛdu inspector si ASPfoɔ yi yɛnim the next person yɛnim yɛ nyinaa yɛyɛ hyehye yɛn policefoɔ nso so ɔmo service instructions ne bi no yɛsrɛ wɔ ma ɔmo ɛnda ne ani ne kakra ɛfi sɛ sɛ police ne nɛkɔ mmrɔba abasake no ɛna ɛku no a yɛde ne bɛto intradition for so many years ne yɛdi no asɛm
Into Uber said, yeah, almost penny says, once the policeman feels say he's in danger, no, to be to me, I retaliate.
Me, Jina, so wouldn't you not attack me? Kuna, me, attack you. Me, the young sister, attack you, pa, me, yao, kura, me, so me, kuno, to me, two tuna, ne, beer, me, walk when you say, beer, me, to me, I share to you, to a me, to a cool. Me, chair, my own kumikuma, me, mammy, ma, no more than near Janka. Ema mi sumi meda ni kuna fo kuna fo go police yi munu address ye bre dodo ye bre na nka so police ni bian koku bet say your life is at risk there defend wu
she do me ye go police ni on duty point say nka say ye ni mri ya na say ye boa ye ni apre ye ye mu sisi ye kunu kona so mo aya afi atu ya dwindwin ema dada wa he